mi upileni tamwatali lanwa po walwa nomba chamu pambe fyo muchinji sheshiningi she bakashibandi mwalya bakashaba muchinji fyo se mwale chitabushena le kabileshi nomba lelo chakupapa kofye Bakashivandi, Shishi Chami Chinja
Imwe mwaingiza Panga nga tapa piangwa tapa sangwa